abantu abalina omukwano wakati babanga balongo ebibaluma bibalumira wamu ebisesa basekera wamu.